your boy, Jacko Reeks.
Kidogo chagu, chani tosheleza. Tamini mungu kesho atani ongeza. Atani kikosa, sitoka sirika. Misiku yangu mungu amesha andika. Hata kama itachelewa, misi tochoka. Na najua, vya kwangu ntapata. Mivya mtu sivitamani mama linambia. Malengo yangu yatatimia, na mintafurahia. Najua mungu, amenichagua. Kila siku najipambania, paka nitapata njia. Najua mungu, hato niachilia.
Kidogo changu, chanitosheleza. Naamini mungu kesho ataniongeza. Hata nikikosa, sitoka sirika. Ni siku yangu mungu amesha andika.
Tetwe na nguvu, malengo yangu yatatimia, nami nitafurahia. Najua mungu, amenichagua. Kila siku najipambania, paka nitapata njia. Najua mungu, hato niachilia.
Kidogo cha